Reformed Tabernacle is my prayer. I am certainly happy this
Tabernacle ke thapelo yaka. Ke thabile ruri o seng hona ho bona tshekamelo ya moya ya tabernacle ena. Le ka moo letshwao le leng teng ka ntle mono, jwale ba itukisetsa ho haa kereke e ntšha, ke nagana gore ya hlokeha. Le o bona ka mora ha morena Jesu a ka dia motlharise rile, ba tla ba le bana ba rona ba tla lokela ho fumana sebaka sa o ya kerekeng.
We want to earnestly continue.
Le re batla ho lwanela tumelo e kileng ya fuwa bahalaledi ka nako e le nngwe. Ke nagana e le ntho e ntle eo. Mme ga ke kena metsotsong e mmalwa e fetileng go tlatseletsa bopaki bo bongata bo o seng bontshitswe mabapi le diphodiso tsa dikopano tse mmalwa tsa go feta tabernacle le mmona. Bo ntse bo phaelana fela diphodiso tse kgolo tse mohlolo. Ke ne ke sile mosadi wa ka ka ntle gona jwale fela le bana mono monyako, mme o ne o e na le kgaitsedi ya dutseng gona jwale a tlholetse go analela ka baka la mohlolo o mogolo o tlhaetseng setlolo sa gae tla sekwana ke a kgolwa Chattanooga. Mofumadi Nash mona setlolwana sa house ne se tlhokofaditswe ke lefu, mme kopano ya go qetela mona morena Jesu ke a kgola o ile a bo bitsa le gore go rialo morena gore e nyametse mme o tla fola. Mme moshanyana o itekanetse o fodile go fola hantle ka moo a ka kgonang, mme go wa thabisa ga o utlwa bopaki bo. Mme nto bathakanyana le e leng teng le lona o ile a kopela mofumadi Stotz thapelo yena ya sa tswaetswa operation, mme thaselo ya bona le ya bona ga o se motho ya batlang gore re ba rapelele gele ya bona wa bontsha fela o leka batho ba batla gore o ba rapelele bona thaselo le ya bona. Ka nako tse dingwe go ba gobe o fitlhela e seng gampe, empa ba bangata gakana go e kang o ka balehela kae-kae, mme wa sunya tlho ya gao kwana, mme o ipate nakwana go phela. Empa ke thabetse ga ba etsa goo. Le seke la nagana gobane ga ke rate go ba bona, goba haeba goba go lagano se motho ya batlang gore ke mo rapelele tshebeletso ya ka e kebe le kae, le ya bona. Empa ka nako tse dingwe ga ore ngwena Branham ga ke utlwisise ga batho ba letsa jwalo, mme ebe o a thoba o ya kae-kae. Ke loketse jwalo go ka phela go rapelela batho. Le mpa le sa ga se sebaka se le seng fela mona, ke lefatshe go pota le ya bona, mme ruri go thata. Ke kgolwa ruri le utlwisisa seo. O go monate wa mokeresete. Ga ke tsebe fela seo ke neng ke tla se etsa golane e sebe ka kereste. Mme ka go le o ba le kopano le bakeresete gono batho ba tumelo e bokwang e tshwanang ba dumelang go Modimo mme ba mo tshepa, mme ba dumela go bane tsatsi le leng le kganyang re tla qeta ka ntwa ena mme re tlhole le o ema re lopolotswe ka setshwano sa gae mosewane. Mme gape ke rata go tsebisa a khutshwane gore go fitlheng ga tabernakele le jwalo-jwalo ke e re ntse re ntšhafatsa motheo wa rona gagolo-golo karolo ya matsholo a ka. Motheo wa jwalo ka dikopano ga e sale ke qadile sena letlhakore la boevangeli dilemong tse ngata tse fetileng, go e na le go tlhomamisa motheo go beya setlhopha se seng sa batho e sale ke sebedisa setlhopha seo ke neng ke se tlwaetse le go tloa le go tlhoma motheo gore dikopano tsa ka tsotlhe di tle di ntshetswe pele tlasa lebitso la Branham Tabernacle. Mme le ne le tla sebediswa mane Union National Bank ya New Albany mo matlole a na tla leswa teng go leswa mono gore a tle a seke a hulelwa lekgetho. Golane ke sa etsa jwalo tšhelete yotlhe e phutwang ke ne ke tla hulelwa lekgetho la yona golane ke sa sebedisa tabernakele ya Branham e le motheo. Bongata ba lona le nkutlwile ke tsebisa seo nako le nako ke lokela go e etsa le go ka etsa jwalo. Mme gape re tlhoma motheo o motšha jwale, mme re rata ga bongata bo tseba gore ke ba bakae ba nkutlwileng ke tsebisa seo gore meputso yotlhe ke sebedisa tabernakele ya Branham, phamisa matso a lona fela bohle, e hlile ka ofela ha lona ke bohle. Mme ka gao ka mora tshebeletso ga le rata, ke na le tsebisonyana gore lona ga le ka etekena ga letswa, moena Roy Robertson o tla e beya morago mono, gobane re tlile go tlhoma motheo o mong ntho e tshwanang fela, empa motheo o mong matlole ya rona otlhe le dintho a phutwang ka gara kopano go thibela gore a seke a hulelwa lekgetho, a tla ba a beilwe ka tlwaelo Union National Bank, a tle a sebetswe ka tabernakele bakeng sa motheo o mongwe, gobane gona e se le motheo ka lebitso la Branham Tabernakele, le a bona. Mme go na le Branham mona le Branham mane le jwana le metheo e fapaneng e sa sebetseng hantle haholo. Moena Robertson o tla tlhokomela seo go lona ba ratang ga re etswa re tla e ananela. Jalo seng gona pele re kena tshebeletsong, ka rata go bolela ga morena a rata gore ke tla leka go gutla gape bosung bona. Ga ke batle go amoa moena Neville ditshebelo tse pedi, empa o nkopile a phaelela gagolo go bua gape bosung bona. Mme ga morena a rata bosung bona, ke batla go bua ka setlhogo sa evangeli sa se reilwe tjena, enwa ke mang, le a bona, enwa ke mang. Mme ka go seng gona ke batla go, ke ne ke gopotse go bua goseng gona ka setlhogo sa letsatsi la mme. Mme ke a tseba gobane thapama ena le goseng di ne di tletse mananeo a letsatsi la mme. Ka gona ka gopola go kopanya nthwana goba re batla go rapelela bakudi hanghang ka mora tshebeletso ena le jalo ka tlwaelo. Re dumela gobane Modimo ke mofodisi, mme o fodisa bakudi le ba matlhomoleng. Mme ke a tseba o etsa jalo. Mme ga o qeaqeo gore gobane go na le bopaki bo bongata bo phaelelang ebile re tseba go. Maobane ke ne ke shebile ka gara mokotla o moena Jim le Leo ba ne ba o bolokile wa bopaki bo ba bo rwaletseng. Mme le mokotla ga di otletseng diphodiso tse motlholo tse tswileng ka mahetla tseo morena a di etseditseng batho. Mme ka nagana ga o fela go le jalo, go ka thweng gola re ka bokelela tsotlhe tse e tsaetseng. Ke a golwa Puerto Rico le Jamaica fela re be re ka etsa dikete tse lesome kapa go feta bopaki bo o tswileng ka mahetla ba diphodiso tsa morena tse wa di entseng. Jwale pele re phetla buka, re ke re buisane le mongodi. Morena, re ya o ananela ke gore ga re inamisa ditlhogo tsa rona re ituma maleme go fumana mantswe. Goba ke dumele melomo ya motho e ka tlhalosa maikutlo a pelo ya monna kapa mosadi, moshanyana kapa ngwanana ya kileng a amana le wena. Go tlhalosa dikananelo tsa rona ka moo re o ratang ka teng, le seo o se bolelang go rona, le re arogantse le sebe, mme le re arogantse le lefatshe, mme le re fa ntho ya bosafeleng le e bokwang, mme re hloleile go fumana mantswe a a lekaneng.
As it was once said by a noble man a few weeks ago,
jalo ka monna ya kgabane a kile a bua dibeke tse mmalwa tse fetileng ka gore o ne a kgona go bua dipuo tse robong tse fapaneng ga bonolo, maemo a gae e le moeletsi wa moporesidente wa rona ya ratehang Dwight Eisenhower. Mme le ga kwana a kgona go bua dipuo tse robong ka thelelo. A re motlhana a moela moyo halelang a leka tse robong tseo kaofela, mme ke a sa fumane mantswe a letho go se letho le a ka le tlhalosang. Mme ka gona wana wa mofa puo e ntšha go itlhalosa le go leboa ka yona. Mme re ikutlwa jalo le rona morena, gore motlha bophelo bo fedileng, motlhomong re tla bua ka puo e fapaneng ka botlalo, re tla re kgone go tlhalosa seo re se naganang ka wena. Jwale re a kopa morena gore o tlhonolofatse tabernakele ena, modisa wa yona, bahlokomedi ba yona, batikone ba yona, batlatsi ba yona, batho ba etelang mona go kena le go tswa monyako. E ke e fitlhelwe e inetse gakalo ka mehla e le nqalo ya phomolo, moo ba kgathetseng ba ka kenang ka menyako ya yona, mme ba fumana phomolo le kgotso ya moya wa bona.
And that the sick might come in the door and go out well.
Le hore ba kudi ba tle ba kene ka monyako le ho tswa ba fodile ka ba kala sefahle ho se philang ka mehla sa modimo o matla hohle o a ile ntla sa marurelo a yona.
We would ask Lord that in this coming program of
re a kopa morena hore naneo lena le latelang le theilweng jwale ke hore o tlo kopana le lekgotla le o kopana le bohle. Mme ha eba o kgatlhile wena hore ho be le sehopotso sa ka mehla sa thapelo e neng e rapelwe mona letsheng lena la kgale le sebataola se tletseng mahola ka tsatsi le leng.
That now it's become a lighthouse, a haven of rest for the weary.
Ke hore jwale se fetuile ntlo lesedi nalo ya phomolo ho ba kgathetseng ka baka la karabelo ya thapelo eo.
Now forgive us of anything that we
jwale ako re tshwarele ntho efe fela eo re entseng kapa ho e bua kapa ho e nahana e neng e le kgatlhano le thato ya hao e kgolo. Mme hopola morena e ne e sa tswe dipelong tsa rona. Re mpile ra e hlahisa ka boitshwaro ba rona kapa ka melomo ya rona empa ka potlako wa re utlwa ya re ha re bona o bane re fositse rana ra ikemisetsa ho e bolela. Mme ha re batle o boloka pelong ya rona bokgopo ke moo re tsebang hobane modimo a ke ke a arabela dithapelo tsa rona empa ha re phetse ho ipolela ditlolo tsa rona.
And we'd ask Lord that you would bless
me re a kopa morena ho rohlona le fatse o seng hona ho haola le tshaba sena sohle se sa kitika letsatsi lena le la sehopotso sa letsatsi la mme.
But may this not just be a
empa lena e se be fela letsatsi la mme a letsatsi ka leng le be jwalo.
God grant this morning that mothers, women who are wandered away from God,
Modimo seng hona etsa hore bomme basadi ba kgelohile ho Modimo ba tle ba iphumane o seng hona mme ba elellwe hore lentswe mme le bolela ya tswetseng. A ke a elellwe hobane mahlomela a tswang kopanong le monna wa hae e ne e le mahakwe a kgetheileng ao Modimo a beileng kalosong ya hae.
Then God will hold her responsible for the
Ke mo Modimo a tla mo jabisa boikarabelo ba ho hodisa bana bao.
And as the scripture says,
le jwalo ka ha lengolo le bolela hore mosadi a lokileng le mme seo a leng sona bana ba hae ba tla re o lehlonolo.
Oh Lord, when we see this day,
morena re bona tsatsi lena moo ba suthang haholo mangolong mme ba batla ho itshwara jwalo ka dibatana.
We pray God that you give us an old-fashioned revival that'll
ya rapela Modimo o re fetseletso ya segalegale e tla ba khutsetsa morao mo baloketseng teng.
Lord, we would not by no means forget to thank you for
morena re ke ke ra hlola le gale re le bala ho leboa ka bomme ba magonte ba ne re a tseba hore re na le ba jwalo ba philang ka jelo bomme ba sibile ba magonte.
God bless them.
Modimo ba hlonolofatse.
They are great treasures to us, and we pray that you will continue to be with them.
Ke matlotlo a maholo ho rona. Mme re rapela hore o tswele pele ho ba le bona morena. Mme ba pile ka thabo, mme ba bone tholwana ya pepole ya bona e sebeletsa Modimo.
And we pray God that those who
Mme re rapela Modimo hore bao ba hlommeng rosa e tshweu ho seng hona kapa palesa e tshweu ho bolela hobane mme wa bona o se a tsheletse ka mose ho tulo ena ya mokgathala ka jeno. Morena Modimo, bao ba ke ba phomole ka kgotso mme mesebetsi ya bona e ba latele. Fana ka sena morena.
Now take thy word, Lord, and speak to the people and give them
Jwale nka lentswe la hao morena. Mme o bue le batho, mme o ba kgothatse hoba ke ka baka leo re bokaneng mona. Ho utlwa boteng ba hao, ho utlwa lentswe la hao le ho hlonolofatswa. Le ho tloha mona ho fetoha banna le basadi ba molemo, bashanyana le banana ho fetisa ha re ne re kena. Re kopa sena ka lebitso la Jesu, mora Modimo. Amen.
I love the reading of
Ke rata palo ya lentswe la hae le bokwang.
So now we shall turn this morning in the book of 1 Corinthians and read for a portion of the 15th.
Ka ho jwale re tla phetla ho seng hona bukeng ya pele ba Korinte. Mme re bale karolo ya kgaolo ya 15. Ho qala ka temana ya pele.
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you.
Hape bana beso ke le hopotsa evangeli eo ke seng ke le boleletse yona, eo le amohetseng, eo le tiisetsang ho yona.
By which also you are saved, if you keep in memory that.
Eo le phuluang ka yona ha le ka e boloka ka moo ke le boleletseng yona ka teng, ha eba le saka la dumela lefela.
For I delivered unto you first of all that which I also received.
Ba ne pele ho ntho tsohle ke le neile seo le nna ke se amohetseng ke hore Kriste o shwile ka baka la dibetsa rona ka moo mangolo a bolelang ka teng.
And that he was buried and that he rose again the third day according to the scripture.
Mme o kile a patwa a ba a tsuwa ka letsatsi la boraro ka moo mangolo a bolelang ka teng.
You might say, Brother Branham, that's rather an unfair.
O ka nna wa re moena Branham, e batla e le mohlodithero o mohlolo bakeng sa molaetsa wa letsatsi la mme.
Well, that's true. But you know, God's unusual. And he does things.
Be ke nnete, empa wa tseba, Modimo o mohlolo, mme o sebetsa dintho ka tsela e mohlolo.
And I think the thoughts of.
Mme ke nahanne ka mehopolo ya mme.
And I have one this morning by the grace of God.
Making a lemon was sent home at Mahawamudimu, Usana Leruna, Mona Lefati.
And I'm grateful for Mother.
Making Mutu to come me.
But being that we were to have also a healing service and not knowing that I would.
Impa Ericar and Ertabuela Retara, Happet Sabiloja Podiso. Miki sa tsebe hore ke tla khutla hape o simbona empa ka hopola ha mohlomo re ka taka setshwantsho se fapaneng.
Mother is so great, you know, the first one that
me o moholo a holo le a tseba wa pele ya o amohelang bophelong bona ke mme wa hao.
No one can touch you because you're conceived.
Ha o motho ya ka o amang hobane o a tswalwa mme o jara ka tlasa pelo ya hae.
And she is the first to know you and the first to in this life.
Miki wa pele ya o tsebang le wa pele bophelong bona ho kuka.
Then when you're born, she is a, one of the first hands that.
Ebe ha o tswalwa matso a pele a o thetsang le a o phumulang dikele di mahlong a hao ke la hae.
She's the first one to patch you and to love you and.
Ke yena wa pele ya o phathatsang le ya o ratang le ya o koyetsang bophelong bona.
Now I think that there is not enough honor that we could give to a mother.
Jwale ke nahana ho se tota e lekaneng eo re ka e fa mme.
Mother is a first with the child and she's a great responsibility.
Mme ke wa pele o sebetsana le ngwana mme o jere boikarabelo bo boholo ba seo ngwana eo a tla fetoha sona. Se tla itshitleha hodima ka moo mme eo a qalang ngwana eo ka tseleng eo a tshwanelang ho e totoba.
Mother has the responsibility from God to place that.
Meo jere bo ikarabelo ho tswa Modimo ho beha ngwana eo tseleng e nepahetseng.
I think that's why mothers have a special little.
Mme ke nahana ke ka baka leo bomme ba nang le kamonyana e ikgethang.
I know the boy in this city.
Ke tseba moshanyana motseng mona. Ke nahana hore mme wa hae o teng jwale.
He's almost my age.
E batla e le thaka ya ka.
But I don't say this to hurt the mother.
Empa ha ke buisena o thonkga mme, hobane o sa thonkgeile haholo jwalo ka bomme bohle. Empa moshanyana o a nwa, mme o nwa haholo. Mme ha a tailwe haholo o ya tle hae, mme a qhomele betheng le mme wa hae, mme a mo kopele ka matsoho a hae. Mme o na le ditloholo.
But there's something about just the pat of a mother. That seems to take a different
way than anything else can tell.
That is, in this life,
that is, in this life, that is, in this life, that is, in this life, that is, in this life, that is, in this life, that is, in this life, that is, in this life, that is,
you know, a man like Moses, he, if I could credit anything to his character,
le a tseba monna ya tshwanang le Moshe go la nka tholetsa letho semelong sa gae ke ka baka la mme ya romilweng ke Modimo. Le a tseba ke ena ya rapetseng Jekobeta mme o ne a labalabeletse lesea lena mme ya re ga a tswalwa ke ena a ileng a konyetsa mme ya mo sikara le o ga a reka le o mo kenya gara matlhaka pelo ya gae e utlwile botlhoko. Lesea la gae le nnotshi mme e le poropotlwana e ikgethileng lefatsheng lotlhe mme ka moo mme a ratang lesea lefe fela empa go bona thaka lena le ikgethileng.
And then in her heart she knew that he was born for a purpose. And then to take him and place him in
me hape pelong ya hai a tsiba o bane o tsholotsa morero me a monka a mo kenya ka hara lona letsaba la dikwena ka ntle kwana hara noka.
She did that knowing that
a yetsa ka tumelo a tsiba o bane Modimo a ka mmaballa
and summonized the love of a mother and the
me ho ke ka karetso ya lerato la mme le boitshwaro ba semelo sa tumelo ya hae gobane tumelo ga e gae o dima lehlabati le e re itsang la seo e ka se bonang. Tumelo e phomola ka o tia godima lefika le sa se senyei la lentswe la Modimo la bo sa feleng.
For by faith, says the scripture,
bane ka tumelo lengolo le rialo o entse hona.
And faith can take its stand on the rock that the way.
Mme tumelo e ka iphumulela godima lefika maqhubu a ka nna a batola ka metheo mme e tjamela lefu sefatlheo mme e a tseba gobane ke nthwana ya natwana fela.
But faith can look across the sea to him that said,
empa tumelo e kgona go sheba mose o lewatle go eo ya itseng ke nna tsuo le bophelo mme ga e utlwe maqhubu a gorogang. Tumelo ya mmamoshe e ne e le ya mofuta oo.
She taught him and she reared him in the palace of Pharaoh.
A mo ruta a mo godisa ka gara palaisi ya Faro a mo ruta o bane o tswaletse morero gore Jehova o ne a rabile thapelo ya gae mme mmae a ke ke a fumana mosuwe ya molemo o feta. Ke yona ntho e bopileng semelo seo moshe a bileng sona. Ke a kgolwa ke Abraham Lincoln ya kileng a ntsha puo e kang ena. Jwale ga ke modemokrate kapa morepabliki fela ke mokreste goba letlhakore le leng leke ke la bua kgatlhano le letlhakore le leng ntho yotlhe ke sebodu. Empa Abraham Lincoln go latela megopolo yaka e ne e le e mongwa mme e ne e le e mongwa diperesidente tse kgologadi tseo United States ena e kileng ya ba le tsona go kenyeletswa Washington le ba jwalo goba Abraham Lincoln o bile le talo e empe.
He was poor.
E ne e le mofutsana.
He had no background as far as
a sena motheo go latela thuto kapa ntho e itseng e kgolo kapa tšhelete kapa e kabeng e mo thusitse jwalo ka ga Washington a kgonne. Washington e ne e le lekolwane la kolishi mme o ne a tseba e le monna ya botlhale monna e mogolo le o qala.
But Lincoln was raised in a little log cabin under the great.
Empa Lincoln o holetse ka gara motlotlwane wa dikotlo tlasa mobu o mogolo wa Kentucky mme fatshe o sa katwa ka gara motlotlwana wa gale o beilweng e le segopotso mona Louisville jwale. Empa ka o ba monna e mogolo ga kalo mme a lokela go ithuta o ngola godima mobu o a o phethulang go jala koro. Empa nka rata o fetisetsa taba ena go batho ba batšha
A ne a le a tseba gore Abraham Lincoln ha ka ba le buka bophelong ba hae ho fitlhela a feta dilemo tse mashome a mabedi le motse o le mong, ha e se bibele le buka ya Foxes ya bashwela tumelo. Le a bona seo se balang se bopa semelo seo leng sona. Ha o makatse ha re na le segagata sa mahlanya ka jeno. Di makasini nyana tsa kgale tsa ditshomo le masawana a ditshila a beilwe mo go rekisiwang ditaba tsa rona. O ne a ena le bibele le buka ya Foxes ya bashwela tumelo, shebang seo e mo entseng sona. Empa gara tseo tsotlhe, tsatsi le leng a tlhagisa puo ena. A re, ga o ka fumana ntho e molemo go nna, ke ka baka la mme wa morapedi ya ileng a mo godisetsa go sebeletsa morena. Le a bona ngwana o mamela mmae, ka monyana e teng e fumanang go mme eo ngwana eo a e mamelang. Ga o tlhile bohloko, o tla ya go mme go tshidiswa pele a ya go ntate. Gobane ebile wa pele go lona, le a tseba. Mme o na le neo e itseng eo Modimo a e fa mme. Go ba jalo, ke bolela mme wa makgonthe. Jwale ke dumela gore bomme ba hlompheya mme ba kgetheile. Empa ke dumela gore matsatsi a bomme a kang lena ke leano go etsa tšhelete e ngata ka dipalesa le dintho. Empa letsatsi la mme ka gona e be letsatsi le leng le le leng. E seng go mo romelela lesitlha la dipalesa ka letsatsi la mme, empa go mo rata le go mo tlhokomela matsatsi le masiu a magolo a mararo le mashome a tsheletseng a metso mehlano selemo o pota. Empa e tlhile lefatshe la kgwebo le fupere dintho tse kang tsena, mme di theola boleng ba mme. O be ke mo romeletse lesitlha la dipalesa letsatsing la mme le e fetileng. A ka ananela gagolo go feta a kodule le yena fatshe, mme o koke le yena o se o kae mo ngwalele mola, mme o mo phatatse lehetleng o mo ake lerameng molelele gore wa mo rata. O ka fetisa dipalesa tsotlhe tse o ka di rekang gara dipalesa. Ke nnete. Ke a kgolwa e ne e le melao e leshome mofu Cecil DeMille ya ileng a ngola mme a tlhagisa setshwantsho se seng sa mesebetsi e tswileng ka matsoho lefatsheng la ditshwantsho. Mme le pele se hlahiswa temeng kapa selokollwa, Cecil DeMille a bitsa Oral Roberts le Demos Shekarian le sehlopha sa baruti ba evangeli e tletseng, mme a ba isa setudiong tsa hae, mme a ba bontsha dihora tse nne tsa melao ya leshome, mme a botsa maikutlo a bona ka sona. Modimo a ke a phomotse moya wa hae o kgabane. Mme itse a ke se bona ka sesheba, mme sale ke kgomerelwa ke polelwana.
It was when the daughter of Pharaoh, after Moses had found out that
Haiba boholo ba lona le sibone ke mo hlamoradi wa Pharaoh ho ba moshe a sibolle ho bane ine e le moheberu mme a ile a qeta ho ya itulela le bahabo.
And there set his once beautiful mother.
Mme mai ya kileng a ba botle ke a dutse mono a fedile matla ka moriri wa hae o moputswa le ka sefatlhego se sosobaneng a dutse setulong sa kgale mme wa mofuta oo. Mme moradi wa Faro a kena mme ya re, e be nna ke moramang. Mme ya re, gobane e hlahelle gore Jokobete e ne le mmae wa mannete. Moradi wa Faro ka ferefe ya hae le ka dintho tse jwalo, mme o ne a itukisitse ka botlalo. O ile a re, empa a ko shebe mohlomong ke mora wa hao. Empa a re, ke mo file borui le botle, wena o ka bosa mo fa letho ha e se dikgatampi tsa seretse. Empa mme o ya hodileng ya moriri o moputso a re,
empa nna ke mo fila bophelo.
That makes the difference.
Hono ho etsa phapang.
I gave him life.
Nna ke mo fila bophelo.
God gave him eternal life.
Modimo no mo fila bophelo bo sa feleng.
How true.
Ke nnete e kakang, mme.
Sometimes people say to me, mostly always in my campaign,
kana go tsedimba batho ba re honna hangata ka mehla matshulong aka nna ha ke phetse o rera ka tsuo.
And I read a text this morning of 15th chapter and the 4th verse.
Me ke badile mohlodi thero o seng hona ga o le ya leshumehlano le temana ya nne ba Korinthe ba pele ka tsuo. Empa le ya bona ka mo ba beya mme ka jeno ke pitse ya dipalesa e dutseng pele ya mosadi ya hodileng ya tsofetseng mme a sa kgone go ema mohlomong mme a fokola mme a pudufetse mme a shashabane a dutse setulong. Ke nnete e lekaneng. Empa ke batla go nka setlhogo sa ka mme ke letakele setshwantsho se seng sa seo mme a leng sona. Motho o ne a re o rera golo ka tsuo. E ka ba molaetsa o mo le o mongwe o batlang o amana le tsuo ka ntho e nngwe. Fela ehlile bo ke yona ntlhagolo ya phomolo ya efangedi. Go sa tsotele seo a se entseng go le a sa ka tsuwa bafumo tsotlhe ka be ebile lefela. Yona go nna e paka o banene le Modimo. E paka tseko e nngwe le e nngwe e a entseng tsuo. Mme gape ke ngalo ya phomolo ya moya. Ke ntlha e go kalwang ka yona. Ke mothaka wa matshediso a rona.
We see that he rose from the dead. It places
me hare bona ho bana o tshile bafung ho hore shoma ka di shoma tsa evangeli di thekwentse ka pele tsa ntwa ho nka sibaka ho lwana.
We know he said he that will lose
bana ri a tsiba o itse ya ka timelo ke bophelo ba hae ka bakalaka o tla boela a bo boloke.
I think it's the great carnation.
Me ke dumela ele mothaka o moholo wa evangeli e tletseng tsuo. Moho le ditshepiso tsa yona tse e kgetheileng le matshediso ao ya abelang bao ba itshepisitseng yona.
Gobane
e tshepisa kopano e kgolo ya go kopana ga rona gape.
It promises the fading away of all sin.
Hona ho nyamela ha sebe sohle.
It promises the fading away of all sin.
It tshepisa ho nyamela ha botlhwala bohle. Matshwenye ohle a re a entse mona. Re ile ra tlameha ho feta ho hona bophelong bona.
It promises the banishing of
it. It tshepisa le hona ho nyamela ha ntho yohle.
It promises an even.
It tshepisa ho re isi tane lona le fu di ka timelwa ke thuparo ya lona. Me rona re tla tsuwa ka setshwano sa Jesu.
So in my opinion, the resurrection is a great
thing. So I hold high the reception joyfully in tons of ngolo.
There's where it's.
Kihona mo imaneilo enti soteng.
The last Easter when I was preaching on the five things of living.
Me paseka efitile hakina kirera kadinto tseshano cha. On thati le kaupila. Am polusa kalifu. Alasha di bitsa ka kepelo. Empa ka tsuo o lokafaditse ka mehla. Ke lona letsatsi laka. Letsatsi le leholo leo hara matsatsi. Mme ho bona seo le tla se bolela ho rona bohle. Tsuong re sa ntse re sebetsa mme re emetse letsatsi le bokwang leo hara matsatsi. E re fa tshepiso ya hore tsatsi le leng. Bomme bana ba hudileng, ba tetemang, ba fedileng matla, ba hlodi putswa, ba katleile, ba tla fetulwa. Ha se mme fele ya tla dula mono a nnotsi, empa le lelapa la hae lohle mmoho le yena. Mme e tla ba letsatsi le le kakang.
when we look upon the faces of those who we have loved.
Itla bana go e kakang mo tla re shebane fahla o tsa bao re neng re ba rata hakana.
What a difference on that.
Itla ba papang e kakang o seng ho mo tla re bona ba rata ba rona le go bona seo ba tla ba sona mo hlang ho. Matshenye o tla ta fediswa.
All the marrows of
the chaka tsohle tsa tshutlego di ta fela.
No more pale cheeks.
Marama a maputso a lefu ha sa ta fumanwa.
No more tears from the eyes.
Dikeledi ha sa ta fumanwa mahlong.
The resurrection promises all of this.
Tsho e tshepisa tsena tsohle. Dipupu ha di sa tla bateng.
No more patting the baby on the cheek that's like a piece of stone.
E siya ha di sa tla phatatswa lerameng e ka lejo le le lenyenyane. Mono mo ramoshara a mo nukileng teng mme a sutumeditse a bile a tshasitse ferefe le dintho tse jwalo gore tshebeo e be ya tlwaelo ha e sa tla tlhokwa mono.
When we see them standing yonder,
kintona hana mo hlare ba bona ba yeme mono baratuwa ba runa bomme ba runa ba habo runa metswalle ya runa yohle,
and to see them in their immortal
le ba bona ka mbili ya bona e sa shwimi bili ya bona ya lehodimo,
watching their character
since re shebile semelo sa bona ho bona ka mo ba itshwereng ba ina le Musa o le ka khutso di nerefe ka pa di phirikano di se di lisiyo.
The same in standing in the likeness of
itla ba le tsa tsile ba ba tsi hang ho ba bona ba eme ka setshwano sa morena Jesu le o itla ba tsa tsile ba ba tsi hang.
Each one of us in our minds are
me e mo le e mong di ka dikelelong tsa rona re lebeletse mme re tsitsilela hora eo ya matshidiso mo tla re kopanang le bona. E mo le e mong o ne a ne ka morati wa hae mohlomong bomme ba bona ba seng ba iketse. Me tla ba letsatsi le le kakang ha le boela le mmona
and to dad and to brother and to the, all the love
le ho ntate le ho moena le ho barati wa bohle e tla ba tsatsi le le kakang.
I'm thinking too right now.
Ke na ha ne hape hona jwale.
I'm thinking of my family. What it will mean for me at that time.
Ke na ha ne ka le lapalaka hore o tla bolelang ho nna ka tsatsi leo.
I'm thinking that on that resurrection morning.
Ke na ha ne hono ka moso o wa tsuo. Moso mongwa pili ya tata a nkhahlanyetsa e tla ba Sharon waka e monyinyana.
No, she won't be shaking.
Che o tla be a satlakaseli. Diabolosi a keke a kena nqalong eo.
No meningitis can ever touch that land.
How many meningitis e tla thetsa lefatshe leo? O tla be a sankgwehle ka letsoho ho ntshadisa hantle. Mahlwana a maputso ao a tla be a bapala ka nako ha a kga matsoho a hae mme a hoeletsa ntate.
I'll be glad to see her. No, she'll never.
Kita tabela ho mona. Ho tsiba ho bana a keke a hlola a iswa. Ho tsiba hore ho hle o fedile. Ho bana nke rere ha holo ha kana ka tsuo.
Then I'll see her mother. The mother of Billy, my boy.
Kinto bona mmae. Mme wa Billy, moshanyana waka.
And I have lots of memories right there.
Me ke hopola dintho tse ngata hona mono tse dikadikang.
I remember when I was taken.
Ke hopola mohlakine ke monka ka pa mong ha di comes. Ho di mo mona a mo isa le etong la haela o tetela mme ke mo setse morao ka koloi.
As we went down 7th.
Ha re ne re thewa ka strata sa bo super hantle mono. Bile a di kgwedi tse le shume le robedi.
How did they bring out?
Ka mo ba ne ba tla mo ntse sa strateng a tle ya mmone.
She lay weep look at her face.
Mme o na robetse mme alla. Mme a shebile le seala hae empa sa gono a tamela haufi le lona.
And then on the road
me habe tlase tleng ramoshara o ile a tla me a theosa ka strata sa bo supa me mona na mohlokometse mohlango.
And he was standing out in the yard with a little bitty pair of short pants.
Me o nae me ka ntle jarting ka marigona a magutswana me kepese e khuwetswana e shothetse thuko hlonye hai.
And when that mother leaning on that cot in the back of that ambulance.
Me itse ha meo a sa robetse moalong ka mora a malansi eo o ne a ntshebile ha bona le siela ha ile e majority a tsiba o bana o pala makgetlo la ha ile o qetela.
She raised from the cot and screamed and threw out her bony hands.
aema moalongo mo a hweletsa me a galetsola ha ile masapo ho ka lesia la haika jariting impa ke ke a mo fihlela.
Oh, it'll be a joy to see her on that day.
Oh, itla ba thabo ho mona tsatsing leo.
No, she won't have bony hands.
Che o tla ba sina matso a masapo le marama ao a tla be a sa bothela.
But she'll stand in the celestial beauty.
Impa o tla ema ka botle ba mofumadi wa lehodimo le ba mme.
Black eyes as black as
mashwa hai a matshwana a botshwana ba maphio a megwabane a tla be a bapala ka thabo. O tla be a sa kobama mono diabolosi eo wa TB ha sa tla kena lefatsheng leo. Impa o tla ema ka setshwano sa hai a keke a shwa.
I suppose then next
coming. Kia tsepa he ya tlang itlaba Edward. Rene re mmitsa Hampi ka lebitsole le khutswane. Ine ile wa pele ketaneng e kgolo ya dikakeletse robong. Ketane ya lelapa la Branham.
He was the first link to break.
Ibile yena ya gawang pele ya haufi le nna. Ke tla bona Edward a tla mmathela.
Yet he died as a boy.
Yeah,
and when I take him by his hand, I'm sure we'll have lots
of things. Ha ke motshwara ka letsoki ya gola re ta bua ka dintho tsengata tsa boshanyana. Ho ba re ne re le bomphato, re ne re holehane. O kile a nkadima sutu ya hae le dintho jwalo ka ha ba ene ba makgonte ba ne ba etsa. E tla ba monyaka ho mmona hape.
Mme
mohlomong ke tla mo utlwa a re o ile wa fumana molaetsa wa ka Bill. O ne o sebetsa polasing ya makgomo mohla ke ne ke tloha lefatsheng, empa sepatala ke ile ka romela molaetsa. Bolella Bill ntho tsohle di itoketse. Ke tla thabela hore ee ke ile ka fumana molaetsa wa hao ka ntle kwana makgulong ao. Ebe ke a tshepa kgetlo le latelang ho tle ntate ebile le hokelo le latelang ho tsamaya. Mme tshe ke a kgolwa Charles ebile le hokelo le latelang moena e monyenyane. O ne a hlahelwe ke kotsi ya koloi e sa le moshanyana fela. E sa le a hulanya leoto la hae le letona ha a tsamaya. Empa le a tseba mohla ke mmonang o tla be a sa hulanye leoto leo. Ho hohle o tla be o fedile o tla ema ka palese ya mohlanka e motjha. Mme o tla re ho nna ntho e kang ena ka nako ha bososela. O tla re ee Bill dikotsi ha diyo hodimo mona. Mme ke hopola bosiu pejana ke hlahelwa ke kotsi ya koloi. O ne o koka le nna o eme monyako wa lapa leso le ithobileng mme ke shebile hodima lona hona jwale. Wana wa bua le nna ka morena dihora tse mmalwa fela pele ke tloha. Mme ha ke tsamaya o ne o le sefaleng o ntse o rera. Ho ntano o tla ntate.
Oh,
e ka re ke a mmona. Le ha ke la ntshapa hangata ha bohloko hantle seo ke neng ke se hloka. Empa ke tla bona moriri o bolepo o motsho o tlokoma le o feta tsatsing leo. Mme o tla ntsheba mme a re moshanyana wa ka wa tseba ntate ha se tla hlola a ema tafoleng ena le kgale a lapile ho dumela bana ba hae ho ja. Hoba mona ke nala ho rona ha o hloko letho mona. Ho mmona ha a ne a sebetsa ho mme disente tse 50 kapa tse 75 le metso e mehlano ka letsatsi mme a nto ema tafoleng hore bana ba tle ba je a kgutlele mosebetsing. Mme a sebetsa ka thata ho letsatsi nne le tshisetsa hempe ya hae mokokotlong wa hae mme mama a e seya ka sekere ho e lokolla. Ke tla mo utlwa a bua ntho e kang ena. Bill, o hopola bosiu bo wena le moena George le ne le tla o nthapella ha ke ne ke tsamaya. Wa tseba ke ile ka bolella mme hore manyeloi a masweu a mabedi a na eme moalong le leng yeloi le lefubedu maotong. Mme leng yeloi le lefubedu la leka ho ntshwara empa leng yeloi le lesweu la ema mahareng katelong a ntshara a nkisa hae. ebe gape le gokelo le tsamaileng kgetlho le e latelang kapa ya ileng a ikela go tla latela Howard. Ke tla bona Howard ka re ne re le metswalle ka ntle masimong gotlhe a bileditswe go ba moreri motho e mogolo empa metswalle ya mo thibela. Motoko wa go qetela o ke bileng le ona le ena o itse, motlha ke tsamayang Bill ke ikile ka mmona a tsamaya ka pono dilemo tse ka banne pele a tsamaya, ka mmolelela gore ke bone Pop a tshwaya lebitla la gae mme a re ke ena ya latelang. Mme a re ke batla o nketsetse ntho e le nngwe. A re ke duba ka ntse bophelo baka ke ile ka nyala le dintho tsotlhe ga ke tsebe se etsaetseng. Ka re na wa mo dumela Howard? A re ka tsotlhe tse ka go nna ke a mo dumela. Matsatsing a mabedi kapa mararo pele a tsamaya a thea kgotso le Modimo moina Neville le bao ba le teng mono. Mme a re ke batla o etse ntho e lengwe ga ke tsamaya Bill, e re bampinele o tla utlwisisa. Mme a re o bile kgabane. Ke a gola pele ke tsibutla letsoo la Howard, ke tla mo utlwa a thola mme a ntšheba mme a re Bill o ile a utlwisisa. Ka mora moo go latele moina Seward, moina Frank Broy, moina George D. Ark. Oh, tshuo e bolela dintho tse ngata go nna. Ke lebeletse gora e kgolo eo ya go fapa mokgaka oo. E re lesedi di sa tala go jalea, re tla tseba jalo ka ga re tsejwa. Re tla utlwisisa mme re tla gopola balekane ba rona le ba neng ba le teng mono. Mme ba bangata, go na le ba bangata mono bao re ne re naganne ba sa tlo ba teng mono. Gobane le a tseba ke ka nako eo mo ke dumelang gore bogobe bo re bo latlhetseng godima batho metsi ya Aforikaneng bo tla gotlhela go rona ka tsatsi leo ga re bona tshwaetso ya bopaki ba rona godima batho bao re sa kang ra utlwisisa boitshwaro ba bona kgatlhano le lona motlhomong ba tla ba teng mono. Leo e tla ba letsatsi le le kakang, mme ebe gape dipeo tseo re di jetseng re bile re sa nagane seo di tla seetsa empa ke tsena moo di leng teng di tlaisitse ditholwana tse ntle, mme re tla ba bona ka tsatsi leo baratuwa ba rona le maloko a rona a tlhatlhathelang. Mme ke naganne ka dikete tseo ke di sokolotseng ee go fitlha kwana dimilioneng jwale le seo kabelo ya bona e neng e le sona. Oh, go tla tosa ntho e fetang tsuo, go tla tosa bosafeleng go potoloa go tsubutla matsoo le go fumana dintho tseo ke sa di tsebeng gona jwale. Mono go tla ba le bomme bao ba tlhoa diputswa bao le ba kgwaeletse dipalesa tseo tse kgubedu ka jeno, ba tla le bona mme ba tla be ba le batle. Ba tlabe ba sa emelwa ke nkgo ya dipalesa kapa setshwantsho se itseng sa motho ya tsofetseng ya tlhoa iputswa. Empa ba tla ema ka setshwano le ka botle ba tshuo ka setshwano sa Kriste, mebele ya bone ya legodimo e le metlha e le metšha ka mehla. E tlile ke yona phomolo ke emetse letsatsi le jwalo la mme. Ke wona mokgaka. E simpalese ya carnation godima lepetu empa mokgaka wa moya gobane Modimo o mo fetotse. Ke gopola mme wa ka ka sebele o tsofetse wa tetema mme o reketliswa ke letope a keketsa jalo ka tsatsi leo go tla be o fapane motlhangong. Mme ga masedi a magolo ao a tala a gasana ga re tala re tamaka mme sedikwadiko se segolo se tala se ba segolwanyane le go ba segolwanyane le go ba segolwanyane. Go gotlhe go mpa go gadimisa go atamela ga Jesu. Mme ka mora nakwana jalo ka se fila se boletse mme ketelelong ke tla bona Jesu.
Jesus so kind and true. On his beautiful
o tla be a nkemetse Jesu ya mosa ya nnete Tronin ya hai entle o tla nka mohela hai ha tsatsi lena le sele fitile ke mo e tla re ha re mmona me re ke ra tshona le ka mo re leng ka teng jwale re tla tsiba mogwa wa o morata o feta re ke ke ra emela morao ka tshabonyana hobane re tla tshona le yena be o tla amana le rona o feta ka mo a leng ka teng jwale re tla mo utlwisa hantle o feta gobane re hole aholo ka gara mebele e šwang mohlang o re tla ba le mmele o kangwe hai o kganyang ka sebele re tla tseba mokgwa o mokgumamela mme tla re ga re bona seo boteng ba boleng ba hae bo re etseditseng sona go re fetola ba bagolo ba boetse ba le batšha ba holofetse ba boetse ba otlologile ke moo re tla utlwisa gobaneng maatla a gae a re fodisitse dipotso tse ebile megopolong ya rona o kgona jwang go etsa gona goreng ka tsela e itseng ka motlholo di tla nyamela ka o fela mafito ao e sale a tlamelwa botshio megopolong ya rona a na e tla ba sena e ka etsagala jwang ka tsela e itseng kapa e nngwe menwana e megolo e tla kgakgolola fela go tlamolola mafito ao mme gotlhe go tla nyamela e be mokgaka o le mongwe wa lerato ke moo re tla mmona ke moo re tla tshwana le yena ke moo re tla mo gumamela ke moo re tla bona mme a le ka moo modimo a mmatlang ka teng mme a keke a phethagala mono ka ntle go lelapa la gae gobane nako e kgologolo bophelong ba gae botlhe ke go bona bana ba potile tafole mme botlhe ba kwenne ba thabile le go mmona a tshela kofi kapa sotlhe seo a se etsang le go lokisa soporo mme yena le ntate ba dula fatshe gele ke nako e monate ka go fetisa bophelong ba mme go bona bana botlhe lapeng jale le sekela fosa le sekela fosa tsatsi leo e reketane e kgolo ya lelapa leno e ke e gokelwe mmogo le gokelo ka le gokelo e re spoko se sene se seng se ba teng le beding e tla re ga re dula fatshe le malapa a rona le ditlhopha tlasa diagelo tsa bosafeleng e tla ba tsatsi le le kakang leo ke moo re tla utlwisisa ke ene a tshepisitseng sena go ditshwanelo nngwe mo e boletseng gore molomongwe gae go tswa sabone e bogale e ntlha dipedi o ne a bitswa lentswe la modimo mme ke dipounama tsona tseo tse itseng ke nna ya phelang ya nabe a šwile mme ke phela ka metlha le metlha go tswa dipounameng tsona tseo go mogalaneng johanne tshelela mashotharo e bolela sena gore nke ke ka latlhelwa ke letho empa ke tla boela ke e tsosa matsatsing a qetelo ke ene ya entseng tshepiso tsona dipounama tseo tse gabane ke ene ya re pholosang ya re fodisang ya re lopolotseng le a tla re tsosa letsatsing la qetelo ga o le legokelonyana leo le fokolang le arogantseng kopano e kgolo e ne ya lelapa ka tsatsi leo a modimo wa legodimo go seng gona ka mokgwa o motlholo a ke a rarolole mafitonyana ao a raraneng ka kelelong ya gago le go senolela lerato leo a o ratang ka lona mme o ke o tle ka mosa go mo rapela re santse re nagana ka dintho tsena ga re rapeleng
just before we pray and you have your head
ija na fela rapela mili na mise di hlotsa lona ke ka lokopa jwalo
would you like to on this
na le ka rata ka tsinela la mme go neela maphelo a lona go yena ka botšha le ntse le lebeletse tsuo eo na le ka mophamisetsa matso a lona e mong le e mong a sa modimo wa lehlonolofatshe na o ka ba le moetsa dibe a leng teng jwale ya ka re o modimo ga ke so nnokelo le gokelong leo ke nna ya tla gaelela motlha mme a tamakang kganyeng ga ke no ba teng goba ga ke so thee kgotso le modimo ga ke na botshepo ya bophelo bo o sa feleng ka go nna empa ka jeno ke batla go etsa goo na o ka phamisa letsoo la gago gore nthapelele moena branam nakong ena ke batla go gopolwa thapelong goba ke na le baratiwa moseo lewatle lewatle la bophelo mme ke batla go kopana le bona phamisang matsogo a lona.
Or someone who's backslidden would want to come back.
Kapa motho ya wile me ya batla go khutla tsa tsinena me ya re morena ke boela ke inela ho wena botsa ke tlela ho ntshafatsa selekane sa ka le wena na o ka phamisa matsogo a hao.
Our heavenly Father, as it is
ntakarune ya mahodimong iri le sa atamela tsatsi lena le tla potlakisa ketsalo ena e kgolo ka tsatsi le leng mme sale re tlobelelwa selemo le selemo go bona ntho ena e tshwantshwa jalo ka ga batho bana ba tlwaetse go nyelela Jerusalema ka letsatsi la Pentecosta e le ka baka la go tlhwekiswa ha tabernakele le nqalo e halalelang le go nyela nyelo ya sere
when that lamb died out there.
Bane ba hoputswa selemo le selemo ha konyana e o ine shwa ka ntle mono. Ho re o tla fitla nako ya ho shwa konyana ya modimo ho hlala sebe.
Each time that little fellow bladed and the blood sprinkled over their hands.
Nako le nako a thakale le nenella. Mme madi a hafatswa hodima matso a bona. Bane ba hoputswa ho re o tla fitla nako mo hla konyana ya modimo e tla fitla ella. Eli lama sefapano
I pray God that
ke rapela modimo hore tle re ha re sheba ka jeno mme re bona hore diketse mmolo tse fitileng pele ke tsama ho ya mosebetsing wa hao ho ya California Indiana ena ine robetse hlubotse mme shwele mme e ka bophilo ha boyo dipalisa tse shweleng ho etla e fitileng mahlakwa na o ile difateng meliro le ka ra difateng le theoetse metsong mento engwe le engwe ke a ishwile empa a fihla sehla sa mohlaletsatsi le tala ne tshaba ka tsela e fapaneng lona letsatsi le tshabileng hara Maria empa di elemente di ne di fetule mela tshaba ka tsela e fapaneng me ka o tshaba ha letsatsi ka di elemente bophelo bo ile ba rupuwa hohle mahlaku a kgutlela difateng lehlaku bophelo bo neng bongadile lehlaku mme lehlaku la foforeya empa bophelo ba kena mobung ba boela ba kgutla ka botle bo ntšhafetseng ka botšha bo tlokomang palesa e neng e latlhetswe ke kemonko yona e neng e latlhetswe ke botle ba yona bo phatsimang mme wetse odima lefatshe ya tswalwa ya boele ya phatlwa ka botšha ba yona ka monkwane o motšha e be re hopotswa morena dihoreng tsena mme lefatshe le fetoile go tloa lehwatateng le tlhorileng le tšhileng go fetoa paradise e ntle mme dinotse di dinonyana di a bina mme ntho e nngwe le engwe pelo yana e bobebe mme le difate di thintetsa gara meya e mesesane ya selemo se futhumetseng mofutu le thabo di ne di kgutletse godima lefatshe ka baka la letsatsi sun empa ka tsatsi le leng son mora o tla ka phodiso diphukeng tsa gae
those little lives that's hid like the sap in the tree in the ground
mima pirona au apatile njole ka liro le kara sfate mobu jole ka bophilo bo kara peo ya palesa le tla boela le minisetswa bophilo ha di sa tla pona o re o lebo ha ka kanka hona
and there was many
le u bile le matsoa mangata a phama ngoseng hona ka ba tsila o bane bona mo se o le sira ntho engwe teng balabalabela o bona mme balabalabela o bona baratuwe ba bona le bao ba batsebang le o fumana diphiri tsena tsohle ka moo batlileng mona le o theoa jwalo le nako ho hohle ho patile ka mora lesela mme ka tsatsi le leng watla mme ba phamise matso a bona ba batla go kgodiseya morena ba boela ba intšhafatsa le nna ke etsa jwalo jwale re thuse morena a ko ntšhafatsa tumelo ya rona le maatla a rona mme e re re sa utlwa o atamela ga morena mme dilemong tsa go qetela tse mashome a mane go rupuile pentekosta e ntšha odima lefatshe moya o qala o senola dintho mme ke rona bana re pontshong ya go qetela pejana go o kgutla re a tsebo bane go kgutla ga morena o gaufi
and we see the sick being made well. Oh,
mme re bona bakudi ba fodiswa mafung a bona taba e nnileng ya tlholola lefatshe dilemong tse 2000 ho kala ka baapostola empa ke ena e boela e hlaha baprofeta ba hlaha manyolo ya hlaha dipontsho le meka ke eng tsuo e atamela son mora o atla re ke re itukise morena re ke re sikare tshepiso e nngwe le e nngwe e mokgethwa re seke ra nagana ka mafitonyana ana a bokantsweng ke matlhale le jwalo-jwalo gore ke ke a etsagala di ke ditale di rarolego seng gona ka go sa busweng ke lefu a santse a thotoretsa a gaola gara mantswe ya bibele ya modimo jalo ka seletsa se e tshailweng ga monate go bina morethito ke nabe ke šwele mme ke phela ka metlha le metlha o seo se o kae mme lefatshe ga letlhale sa tlampona empa lona le tlampona gobane ke tla ba le lona le kao lona go isa bofelong ba lefatshe mme matsatsing a ketelo go bolela modimo ke tla tshela nama yotlhe ka moya wa ka dipontsho le meka makgheko a tla lora ditoro mme batlhankana ba bone dipono pontsho ya pule ya morago le nako ya bofelo e ke utlwa le gara rona o seng gona morena mme tumelo ya rona e ke e bolokege goba re e kopa ka lebitso la jesu amen.